JJ Clear Cut Record.
Breathe kid, breathe kid,
MDK Clothing,
MDK Clothing,
MC, MC, in the house.
Bila maheta misiezi fika mbali, bila maheta misiezi fika mbali, bila maheta misiezi fika mbali, to one day watakuja kukubali. Bila maheta misiezi fika mbali, bila maheta misiezi fika mbali, bila maheta misiezi fika mbali, to one day watakuja kukubali.
Wake me hot wangu kafaya, sina haya, nina roll ka tire, na flow ka river hadi wanani admire, steady ka dragon ole into street fire, wakinde kanoma na wastrike radi, hip hop kuimba mani nataka ustadi, wanajichochechecha man kumbe ni kukedi, eti na heavyweight minta wachota na spedi.
Bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, one day watakuja kukubali. Bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, one day watakuja kukubali.
Nina mistari mengi uneza dhani super diva, na mola esko kicho neza dhani nimeiva, lakini bado sije choka na kuflo, na kaza na tumi, na saka do. Uneza uliza Kenji Jose na kina Don, mindo yule mse huwa na get more paid, za kutoka nduki na kuruka my gate. Unezoliza moganisha heritage, ngoma kwangu ni kama kazi, na nalikwambia ngoma kwako ni mavazi, za kudunga guchi na kuwa jambazi, kwangu ngoma mini mistari. Hala,
bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, one day watakuja kukubali. Bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, one day watakuja kukubali.
I'm the best hata wakichonga pata na wabit, cho mistari zangu moto zinawacha on hit, yo wameze wembe, you daily ni kolembe, wanabonga ship kwa mzao ni kwa lupa, mina jua at the end, bado watanibeba juu.
Yeah, first of all, mindi of king kwenye flow, yeah, napenda mengi sezi ishi bila mo, well, napenda pesa sezi ishi bila do, nina maheta zengi ngine wajala no, lakini bado nakazana kwenye flow,
cause mahaters wakisongelea, hizo baraka zake Mungu zanimuangilia, hebu angalia, navyo toklazea, nikigrab mic watu wanachangilia.
Bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, to one day watakuja kukubali. Bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, bila maheta misi yezi fika mbali, to one day watakuja kukubali.
Educated to my niggas in hood, you know, Nasir in the house. Brisket, brisket, MDK class, MDK class. Hala, hala, hala. Bila heta, bila heta, bila heta, bila heta.
All around the place.